Africa, Band of Africa. Let's go there. Aha. Let's go there. Let's go there.
Let's go there.
Let's
go there. Let's go there. Let's bia o nubosi tata o angolu ndinne angolu ndinna o anyi gebi ndogo nogo no anyi gebi ndogo nogo onye gbalu gbalu dala choloma ofa ngolu igbo ibaka ni igbo ta enwolo tutu nne fada enwero zin na fada na bi fe obeloge atina papa boye jebego enu mo obeloge atina papa boye jebego ona ofon na patata mandinne mandinna ndibo ndu anyi gade ndu anyi gade neke ndu anyi gade nole ndu anyi gade nafo ndu anyi gade nanfo ojo nkoge mandinne mo bu ndinna tala bubu onya kansele tukwa dachi ekwenia onya se na anyi ga nwo nya ga egwa anyi uzonwo umanyi tala bubu anyi ga eli ulufa anyi abo ofon na go onye nwelu ntinulu onye si kogbuo onye nne ma ọ bụ onye nna nke tala abụbụ anyị si a holy ghost fire anyị si a bible sender ife o metelu ga-egbu ya onye gbalụ bọọlụ chukwu ka ọ lachaa n'ụlọ ma onye sụlụ ọjọ ka chukwu ka ọ taa n'ọka ibe eji asụ nwa erika nye abụ ifeanyị abụfa na-ata na nwa o abụfa na-ata na nwa o chukwu olisa na olika na anya ka anyị ga-adọ onye sụsi anụ nwa ka ọ dị ndụ n'elu nwa onye tasa abụbụ a ka ọ dị ndị n'olu nwa onye sụsi anụ nwa ka ọ dị ụlọ n'olu nwa o nyabụ ife anyị na-ajọ olisa meela anyị dodedo chukwu olisado na nke ka anyị na-ajọ mgbe tala abụbụ na-azụ nwa onye kwunye n'ụmụ ụmụ igbo mgbe ntala abụbụ na-azụ nwa onye nyere m aka igbo ọbụ igbo si mgbe nna mma mmiri na-azụ nwa onye bụrụ nwa oyi ụmụ Naịjirịa mgbe ntala abụbụ na-azụ nwa onye bụrụ
onye
igbo nete n'anya n'ụlọ abịanụ
igbo
na-enye ụlọ abịanụ
Iwa bia
nwa mekolu mmoto bu na talu mo